I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dadi, umenibariki,
yeah. Okay.
Wewe ndiye kila kitu ni.
Love yako bado ni strong na siamini zile favor many favor I say na sio mimi. Same time asi alitoa ngoma ya shule. Nikelewa kumbe unanipendanga bure. Mapenzi ya ukweli God na sio diko. Nitume basi nishie baba basi diplo. Nilikuwa out cause kama Andre na Bibo. Tunge dose jama time na ma weekend. The times it felt ni kama wewe unipendi. So why me? She doesn't deny me. They wanna ni try me, na kutolea malaini, na kupenda zaidi.
Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3, ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah.
Metwa God's love.
Afya na uzima, umenibariki, yeah.
Everything yangu na kutrust
na kila kitu.
Na every morning kwangu na kutrust kila siku. Wakiniona, wanakuona direct. Love language kwako, ni perfect dialect. I'm in a good mood, so na piga loo. Uko present daily, awezi pika boo. Chapter upon chapter, boss na piga book. Ready for whatever, so na piga boots. Samaki amejitolea basi piga hook. Namba yako direct, so na piga tree. No weapon from the gets me, wana nyanda na atutakubali shinda zito nyanda ma.
Ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa, hey.
Ah, asante.
Umenibariki, umenibariki, yeah.